kuthiwa kusezolani yeya kuphuke ngoba uthi umsisi nomzamo mabekin yakuphuke uthini somthu asigcinwe yema fest toboza maqhosha lapho ngikhethe yena asemva kwami umkhulu uJoyce. Yeah, mna ndikumsindo wembongolo phaa wakhaya isemzenge kwandayini loyalali yamandala zamhlophe njengempusi yomntwana. Yeah, Steve nofokoza bawukazi lapha eLouisiana uxelela umlungu uba nithe abiza udaya bayihlabe iyahlabeka thina mkhuluwa wami yedalini mawakho yedalini mawakho ngimuthumela kwandimokothe ndiyisalela kwandimokothe ndiyibona moko ndikuninga ye uthini usisi nontshumayelo phaa emathatiyeni phaa ejabulani prizento mkhulu kuthiwa ngumandila yapha kwamadiwana. Ye ndiyabonga kakhulu sisi umsebenzi omhle wamampondo oqhubayo. Hayi sazo yakude singamampondo nawe. Yedalini mawakho majali yedalini mawakho ngimuthumela kwandimokothe ndiyisalela kwandimokothe ndiyibona moko ndikuninga
Ni mogote, ni pala mogote kuninga.